goes. I try to forget. Sure, you must feel the same.
I'm all out of focus. Make it right. I've been trying to find you all this time.
So I can finally tell you.
Don't you get that gold away.
Good time. loves me, and not just my body. He keeps me happy, so very happy, and he loves me.
Trust me when I tell you that it's gonna be alright. I will be here in the end. Kinda like ukule, kinda like ukule, ngadomphazamisa. Kinda like ukule, safa kunanzibo.
Bila kuniambia subiri mimi kweli sitaweza unani vili kinuwezi kunyonesha sasa mimi nikisii unanipenda unani vili kinuwezi kunyonesha subiri mimi kweli sitaweza unani vili kinuwezi kunyonesha sasa. Mimi nikisi unanipea.